Okay, now we're continuing with the second speaker, using just that, finishing the list, finishing the typed out list, that's the way to put it, yes. Okay.
Adui.
Mwako.
Mm-hmm. Kitu yenye harufu mbaya. Kitu yenye harufu mbaya.
Himo.
Ta.
Ah.
Ndiyo hilo.
Ndiyo hiyo moja. Ah. Ata himo ni maana yake hiyo moja.
Okay. Na kuficha.
Kwa.
Yes, it is. Again, tena.
Kwa.
I think we do it once more. Tena.
Okay. Tena.
Kwa.
Okay. Mbaya.
Kha.
Tena.
Kha.
Kubwa.
Ba'a.
Nyeusi.
Kangara.
Baridi.
Chawa.
Nzuri.
Chau.
Mpya.
Bye.
Tena.
Bye.
Bye. Nyekundu.
Boot.
Fupi.
Tunga.
Mdogo.
Tonto.
Refu.
Itangi.
Weupe.
Po.
Naini ya ndege yanaitwa nange.
Nange. Sembeko.
Okay. Nyekundu
matle. Matle.